There is no other God like you. There is none else like you. There is no other God like you. There is none else like you. There is none who can make the wonders the way you do, my God. There is none who can make the miracles the way you do, my God. I worship you, I glorify your name. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe. Hakuna,
hakuna kama wewe.
Hakuna,
hakuna
mwingine kama wewe. Hakuna
kama wewe.
Hakuna,
Bwana.
Hakuna kama wewe, hakuna mwingine, Bwana.